Woods, Phoenix on the beats.
Smart level, S-T-A-R, I'm using M-Clever, one love designer.
Yeah.
Afo yo mungu dogo iba flow imeza.
Tipo kuma inga kechamba winyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tongo mudo kwa idalunde ma winyonya iwe katari.
Wikumidocha ningomtode tu mayani.
Tipo kuma inga kechamba winyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tonga muda kwa hira bunga mawinyonya yiringa dhali.
Wikumi docha ningo mtode tumayani.
Baby, don't wake it up baby, I'm sorry for you. Kadina ngadubu, wake it up dhali, inasheli kona.
Turingita tinto, mimulukuma baby, tena ngiweko hira, hakwai mapiera.
Mapiera,
kedongi tera kakani.
Tipo kumaringa kesha mawinyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tongo muda kwa idalunde mawinyonya iwe katari.
Wikumidocha ningo mtode tumayani.
Tipo kumaringa kesha mawinyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tongo muda kwa idabunga mawinyonya iringa katari.
Chaning on to the two of my hands.
No even flow with Mesa. I bet a madding in Kumami to Nanganjoy Puddy. Raving your lamb, get you wake up, don't borguni.
Yeah, yeah. Phoenix Pro. Aya.
Give me the beat.
The love is better. Catalog, dog, into your mita mita.
Miziki Makwai, window, can you go to guitar?
Yeah, yeah, yeah.
Baby, wake on Ankuri. Wake on Joy Puddy. Akwai, wake on Ankuri.
Phoenix Pro, party da chuma. Nyapagine kude ringe makuma. Yeah.
One love.
Afo ya mungu gogo iwa flow imeza.
Tipo kuma inga kesha ma winyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tongo muda kwa idalunde ma winyonya iwe katari.
Wikumidocha ningo mtode tumayani.
Tipo kumaringa kecha mawinyonya iwe katari.
Wikumidoka deshande wako mayani.
Tongo muda kwa idabunga mawinyonya iringa katari.
Wikumidocha ningo mtode tumayani.
Yeah.
Akama Nasri boy, Demilo man champion B. Drama boy ngageni, shokola shupa. Aifa, kila boy.